Ndashimire komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti bakunzi muri kumwe natwe ku miganiro by'ino munsi. Hano muri studio ya gatandatu muri kumwe na Joy Diane Nina Hazwingi kwashikiriza ikiganiro muri Isanga. Mwisanga mukunda mwiyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri mwebwe muri mu Burundi no kuri FM 104 n'ibice bitatu ijwi rya Amerika kuri mwebwe mutwumva muri mu Rwanda. Turi kandi live kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com, adresse ya Facebook yacu, Instagram na YouTube ni VOA radio yacu.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Nongere ndabahikaze nshuti bakunzi bijwi rya Amerika. Iminsi yose ya gatatu muramenyereye ko ibyo tubayagira ari ukungene tubungabunga amagara yacu. Uno munsi rero muri Isanga y'uno munsi turarabira hamwe ingene umuntu yofungura neza ku ngero zitandukanye, kuva cihereza imfungurwa zitandukanye n'ingene ibyo bifungurwa biba byateguwe mu guteka canke naho bikirimwa, ifumbire rikwiye gukoreshwa, ingene ribwirizwe kuba rimeze, ingaburo kama turaza kuzigaruka ko nazo nyine turabire hamwe, nimba zikenewe kugira ngo umuntu azihereze na nziza uko zimeze. Huza kudufasha kwishura utubazo dutandukanye mufise ni Hakizimana Peter, numuhinga numujenama mu byo gufungura neza akora mu kigo Dinofarm International ikigari mu Rwanda. Iki kigo citaho imirire n'uburimyi, kikongera kigafasha abantu gufungura neza biciye mu kwirinda indwara ziterwa no gufungura nabi. Peter, ikaze ku ijwi rya Amerika, makoze kwita ubutumire bwacu.
Murakoze cyane Diane.
Ego, ikigo cyanyu ndagice ku masonga mu byo mukora, nuvuga ko mukorera mu burimyi mukongera mugakorera no mu mfungurwa zimaze guheza kurima.
Ni ukuvuga dukora ku bintu bijyanye n'uburimyi. Mu bijyanye n'uburimyi tugira inyongeramusaruro cyangwa ifu, inyongeramusaruro y'umwimerere mu Kinyarwanda cyangwa ifumbire kama mu Kirundi. Abarimyi bashobora kwifashisha, abarimyi cyangwa abahinzi bashobora kwifashisha mu guhinga ku buryo wakwizera ko ibyo wariye nta ngaruka bishobora kugera ku buzima bw'umuntu. Naho mu bijyanye rero no kubungabunga amagara y'abantu, aho tugira dutanga ubujyanama ku mirire, aho dufasha abantu kwigisha abantu uburyo barya indyo yuzuye, uburyo barya neza zikabatera uburwayi, ikabasha kwirinda uburwayi butandukanye cyane cyane nk'indwara zitandura ziterwa n'imirire. Tukongera kandi icyo kigo kikagira n'ingabo kama cyangwa inyunganiramirire, icyo bita food supplement mu Cyongereza, bishobora gufasha abantu mu kuza kunganira ya mirire yacu. Akenshi tuza kureba mu kanya tureba uburyo iyo mirire akenshi usanga bigoranye kugira ngo abantu bayikurikize, kuko akenshi nubwo tubyigisha akenshi ariko aracyasanga tugifite ibibazo by'igwingira ry'abana, ibibazo by'izo ndwara zo guterwa n'imirire. Ibyo byose rero urumva ko tuba twabitekerejeho, icyo kigo kikaba gifasha abantu kugira ngo babashe kwita ku buzima cyangwa ku magara yabo.
Hanyuma ni benshi baza babitura bafite ibibazo byo gufungura nabi, bafite izo ndwara zituruka gufungura nabi mu kigo cyanyu gapita
cyane rwose. Turabafite, dufite abantu benshi bafite indwara ziterwa no gufungura nabi, harimo nk'abantu baba bafite ibibazo bya diabete, umuvuduko ukabije w'amaraso, abantu bafite ibibazo bijyanye n'umubyibuho ukabije obesite, kuko akenshi nano uzasanga abantu bashobora gufungura, abantu benshi ari igihe bafungura bazi ko bari kurya neza nyamara bari kwicukurira imva ariko bariko mbivuga, basanga hari amafunguro cyangwa ibintu biri gufata kenshi ejo bundi bikaba byaza gutera kugira mu byuho kabije. Tugira n'abantu usanga kandi nabwo hari nabo usanga none bafite n'ikibazo cyo kunanuka bikabije, abantu usanga abo ngabo nabo nibo bazana natwe twabaha zangaburo zanyunganira n'ibiri cyangwa inyongera nishobora gutuma nabo babasha kuba bakongera ibiro bakaba bagera ku bagira ibipimo bikwiye cyangwa ibyo bita BMI, igipimo kiba dukoresha tureba niba ibiro by'umuntu bingana n'uburebure bwe ku buryo agera ku gipimo kiri normale. Ibyo byose rero usanga izondaburo zibikoraho n'ibindi bibazo bigiye bitandukanye biba byatewe n'imirire. Ukunda gusanga abo bantu tubafite kenshi cyane batugana, kandi binarangiraho nyuma yo kuba twabaha n'izondaburo kenshi uzasanga tubaha n'inama z'imirire, amarejime, tukabakorera amamiripani y'uko bagomba ibyo bagomba gufungura, ibyo bagomba guteka, tukabaha inama tuti imbere yuko mbere yo kujya guhaha, mbere yo guteka jibanze ugira abantu bazobereye mu bintu by'imirire. Tugira abanitisiyoniste, tugira abajyanama mu aba helfu adivayiza cyangwa aba helfu koci mu bintu by'ubuzima, ku buryo bakwereka bati waba ukwiriye kujya urya ibingibi bitewe n'ubuzima bwawe. Mbere fate nk'urugero nka mbere yo kurya isuka yo kunywa isukari wagombye kumenya ese mu mubiri ubona ufite isukari ingana gute. Ibyo byose rusanga izo nama zose tuzitanga.
Hanyuma rero Gapita, reka dutangurire kuri ibi by'ifumbire. Harya ifumbire hari ibyo gucagura ifumbire no kuyita icagura ngo ibe nziza cyangwa itaba nziza, uko imeze kose biza gutuma igiterwa kihari cyo bikora ku giterwa.
Ni ukuvuga ibintu bijyanye n'amafumbire rero dufate wenda nka hano iwacu mu Rwanda niho ndi buvuge cyane. Ubusanzwe hari amafumbire tumenyereye dukunze no gukoresha harimo amapotashiyumu cyangwa ibinyabutabire dukunze kwita imvaruganda. Ni amafumbire turayakoresha cyane, turanayakeneye kubera ko ubutaka bwacu cyane inaha muri Afurika no mu Rwanda muri rusange waba bwararwaye, waba bwarashari, usanga buyakeneye cyane. Ariko ntabwo tuba twirengagije ko ziriya fumbire rimwe na rimwe usanga atari nziza wenda kuri bya bihingwa, kuko akenshi usanga iyo tubifunguye wenda bishobora kuba byagira ingaruka zimwe na zimwe yatugira. Ariko nanone urebye nayo arakenewe, kuko turamutse tuyaretse dushobora kuba twagira uburyo kuba twakwicwa n'inzara. Ariko n'urwego rwo noneho ikigo cyacu cyaje kuzana indi nyongeramusaruro ishobora kunganira ya mafumbire, ku buryo nk'abarimyi dukorana ntabwo tubabwira ngo bareke ziriya fumbire wenda zirimo ya mapositioning, ariko tubabwira kugabanya niba utangiye gukoresha iyo nyongeramusaruro yacu. Tugira inyongeramusaruro yitwa DI Grow, ni ifumbire ifukika y'umwimerere iterwa ku mababi. Akenshi rero uri kuyikoresha bisaba kugabanya imvaruganda no kongeramo iy'umwimerere. Usanga rero bifasha cyane nk'abarimyi cyangwa abahinzi, nk'abagira hari nk'ahantu usigaye ujya ugasanga barakopirisha ngo turashaka ibintu biri organike, ibintu byahingishijwe amafumbire kama. Nk'abahinzi rero bagerageje kuyakunda gusanga bibafasha ku isoko cyane, birabafasha cyane nk'abohereza hanze ikunda kubafasha cyane, kandi ikongera n'umusaruro wo hejuru. Ariko cyane icyo twibandaho cyane ni ukubungabunga amagara kugira ngo tugabanye wenda za ngaruka zo kuba zaterwa n'aya mafumbire arimo ibinyabutabire.
Abantu babima bahinga biroroha ko bayaronka amafaranga agugwa n'amafaranga ashobora kuronka bose.
Urebye uburyo bihagaze k'umuntu ubashije kubyumva, kuko izo fumbire kama zacu zikorwa na kino kigo Dinafarma ziva muri Malezi ariho kino kigo gituruka. Izo fumbire rero kenshi usanga hariho ushobora kukubwira ngo zirazimbye cyangwa zirahenze, ariko ku muntu amaze kubyumva, amaze kuyisobanukirwa uburyo itanga umusaruro, uburyo ushobora kwiyongera, ugasanga kenshi abasha kuyikoresha. Ariko unabaze usanga zitazimbye cyane yaterwa n'uko wayisiguriye umuntu, ko wayisiguriye umurimyi abasha kuba yabyumva neza kurushaho, akaba yabasha kugerageza kuba yayigura uko akenshi akabanza kareba inyunga zakuramo uko nanone ntago wafunguka utagize icyo ushora ntago yabishoboka nyamwe akenshi rero uzasanga wabashije kuyumva baragigura ku bwinshi rwose
mufise ubwoko bunga bw'iyo fumbire ni ubwoko bumwe
tugira ubwoko bumwe ariko ni ubwoko bumwe yose yitwa diayigoro ariko zigira ibice bibiri hari diayigoro red na diayigoro green ubwo ni icyatsi kibisi n'umutuku kenshi rero uzasanga iyo y'icyatsi kibisi yenda reka muse nk'uyu zisobanuraho gatoya wenda abarimyi badukurikiye bashobora kuyisobanukirwa bakabayimenya amakuru cyane ibihugu byinshi turahakorera muri Afurika memo no mu Burundi turahakora tuhagira icyicaro za Bujumbura Gitega nabo bashobora kuba bagenda bakabasobanura byimbitseho ariko icyatsi kibisi kwanza iyo fumbire bayikamura mu cyatsi cyitwa Acadian seaweed ni icyatsi kiboneka mu mazi mu nyanja baragikamura iyo kikiri gito rero bagikuramo diayigoro y'icyatsi kibisi cyamara kwera bakagikamuramo diayigoro y'umutuku cyangwa redi cyangwa ruje noneho icyatsi kibisi n'akamaro kayo ni ugushishisha ni ugushishisha igihingwa ni ugukuza igihingwa bigatuma kitarwaragurika kuko akenshi uzasanga diayigoro yo ifite iryiki intungagihingwa nyinshi kurenza andi mafumbire kuko uzasanga ari n'ikimera gikenera byinshi wenda abantu babahinga mu bintu by'uburimyi bo barabizi cyane nk'abagoronome iryo ikimera gikenera kugira ngo ke ariko wenda navuga nko kuri diayigoro yo uzasangamo icyo bita imyunyungugu hari imyunyungugu iboneka ku bwinshi iboneka mu bukeya ihagije ku kimera hakabamo icyo bita aside yunike nayo ikimera kirayikenera cyane memo n'ubutaka ifasha aside yunike ifasha n'ubutaka kuba bwabasha kubika amazi ikindi hakabamo n'imisemburo hari imisemburo itatu ikimera gikenera igiye itandukanye harimo yitwa sitokinisi jibeyinisi iyo yose rero uzasanga ku gihingwa iba ari sawa cyane noneho ubwo tuyiteye cyangwa tugitera ibihingwa bikiva mu butaka bigeze ku mababi abiri niho dutangira kuyitera tukayitera ku mababi urayifungura ukayivanga n'amazi hari ibipimo byagenwe ubwo uje kumurimyi cyangwa umuhinzi uje kuyigura turamusobanura bitewe n'igihingwa icyo ari cyo tukamenya ngo uravanga mu bipimo bingana gutya na gutya deni noneho ukagenda ugafuhera kuri ya mababi iterwa mu gitondo akazuba katarava na nyuma ya saa kumi n'imwe ryahumbye kuko ari umwimere cyangwa ari kama ikinye izuba ikindi ari amasaha nibwo ikimera cyangwa ikintu kiba cyafungutse ikibabi icyo bita sitomate kiba cyabashije gufunguka tubasha kuba twayiteraho ikinjira mu kimera noneho ibihingwa iyo bigeze ku ruyange uruyange ngo ni ururabo sinzi mu kirundo ukuntu
ajya amashuga atanguye kuza ngira ngo
iyo bigeze hano naho rero duhinga tugatera diayigoro y'umutuku akamaro k'umutuku rero ni ugutuma ibihingwa uruyange cyangwa ayo mashugwe cyangwa ururabo rudahunguka abarimyi badukurikiye barabizi hari igihe kigera ukabona uruyange cyangwa ururabo rurahungukira hafi cyangwa ukabona imbuto cyangwa ibitunga birihungura biteza icyo gihe rero ibasha guteraho y'umutuku ituma rwa ruyange rudahunguka igatuma iza mbuto zitihungura iyo nayo uyikoresha ku bihingwa bigeze ku ruyange ariko nk'ibinyabijumba ibinyabijumba byo nabyo tukoresha icyatsi bike gitoya byagera cya gihe cy'uruyange cyangwa cyo gutangira gushora imizi naho turahinda tugatera umutuku umutuku utuma imizi iba miremire kandi ntibore cyakoza ko ku nsina ngo rebanani barazizi cyangwa ibitoki aho tuyitera idafuye kuko dukoresha urushinge serenge dufata sese eshanu tukinjekita mu mutumba w'insina ubwo ku nsina zikiri ntoya tuzitera icyatsi zitegura kwana cyangwa gutanga igitoki tukazitera yitukura ikindi ifumbire kama ya diayigoro ikunda ituma ibihingwa bitarwaragurika kuko iba yabonye intungagihingwa niho indyo yuzuye ku muntu ayo tuzibuze kurebaho ibihingwa biba byabashije kubona ibigitunga bihagije ntibirwaragurike ikindi ifasha ubutaka kongera kusubirana ituma ubutaka bwongera ukaba bushya ku muntu uri kuyikoresha yari kurima
nuko rero mukanya turaca tuja mu gice cha kabiri muce mutubwira renge n'umuntu akwiye gufungura ibyo bifungo kugira ngo akwiye kubitora ariko reka nitwisangize ijambo tubanze tuje ku mirongo ya telefone twakira abakozi b'ijwi rya Amerika bafite ibibazo bitandukanye turahera kuri Jean Long ikaze ku ijwi rya Amerika. Jean Long uratwumva?
Yego ndabumva.
Amakuru ga Jean Long.
Amakuru ni meza.
Uherereye he?
Imbera aho bita ku mukubiri.
Havugwa makinga hi Kigali.
Meze neza nta kibazo izuba ni byinshi imyaka yarumye mu gice duhetse yo mu cy'ubuhinzi hano imbera.
Yumye gute? Byavuye kuki?
Byaturutse ku zuba ryinshi.
Turagutumiriye umenyereye n'ibyo by'uburimyi n'iki uduge ku ijambo babaza akabazo kawe kaba kugufungura cyangwa kubyerekeye uburimyi.
Ndabyumva kabisa. Wenda ikibazo njyewe namubaza ni ikijyanye n'ibyo n'iby'imirire wenda ku buryo umuntu yafata indyo yuzuye cyangwa se rero uburyo indyo yuzuye ibiryo byabigeze kugira ngo umuntu atazahura n'izo ndwara zitandura cyangwa se kuki tubona abantu bamwe na bamwe wenda bagize ibyo bafite byo kurya baba bafite ikibazo cy'izo ndwara kandi aribo bantu bagakwiye nibura kubasha kubona ibyo byo kurya byuzuye kandi cyose tugasanga nk'abantu batuye nko mu nce z'icyaro nibo batahura n'izo ndwara byabiterwa n'iki. Wenda se ikindi kibazo namubaza ni gute umuntu yategura indyo yuzuye kugira ngo amenye ko izo ndwara atazahura nazo. Murakoze ibibazo byanjye byarize.
Murakoze Jean Long. Lego Peter arumvise utubazo twa Jean Long.
Ikibazo cye ni ibibazo byiza biragaragara ko binatwinjiza mu bintu bijyanye no kurya neza no kuba umuntu yabasha uburyo indyo umuntu yagombye gufata akaba yatuma bimurinda indwara zitandukanye birahita binatwinjiza muri cya gice cya kabiri wari umaze kubwira abadukurikiye. Hari aho yarabajije ati kuki turi kubona abantu batunze abantu bifite aribo bari guhura n'indwara zitandura cyane. Nibyo nari nigeze kuvugaho ngitangira mvuga nti abantu benshi hari igihe bwira ko kurya neza nyamara bari kwicukurira imva. Hari akantu navugaho hari umuhanga bajya batubwira mu mateka wigeze kuvuga ngo turi ibyo turya tukaba n'igihe tubirira bivuze ko ibyo turi gufungura cyangwa ibyo turi kurya ubu ngubu cyangwa uyu munsi nibyo biri kugena ahazaza hacu nibyo bigena ubuzima tuzaba nko mu minsi iri imbere. Ikindi n'igihe rero turira amafunguro nabyo bigira ingaruka ku buzima bwacu. Mu kanya ndaje nabyo ndabyinjiramo tureba amasaha meza abora yo gufungura cyangwa yo kurya kuko tubona ko nk'abantu barya mu kajagari barya buri kanya nabyo bigira ingaruka ku buzima bwacu turaza kubivugaho. Ariko reka tubanze turebe nsubiza n'ikibazo cy'umukunzi w'ijwi rya Amerika. Ubundi kenshi cyangwa dukunda kubyigisha kenshi dusaba abantu kurya nibura kurya indyo yuzuye. Indyo yuzuye cyangwa arima konte
iyo ikaba imeze gute? Iyo ndyo yuzuye ikaba imeze gute?
Indyo yuzuye reka tuhita tureba n'ibiyigize. Indyo yuzuye igizwe n'amafunguro ari mu bice bitatu. Harimo ibitera imbaraga cyangwa ingufu hakazamo ibyubaka umubiri n'ibirinda indwara. Mu bitera imbaraga rero n'ibitera ingufu niho tuzasangamo amafunguro yiganjemo ibintu twita ibinyamafufu mu Kinyarwanda cyangwa ibinyabijumba. Ibinyabijumba ubwo turasangamo ibijumba, dusangemo imyumbati, dusangemo ibikoro, dusangemo amateke, dusangemo ibirayi. Ibyo byose berekwa mu bintu bitera ingufu umubiri. Noneho mu bitera mu byubaka umubiri noneho turaza gusangamo ibinyampeke cyangwa n'ibinyamisogwe. Ubwo mu binyamisogwe dusangamo amashaza, dusangamo ibishyimbo, dushobora gusangamo n'inyama. Inyama zirekwa mu bishobora gufasha umubiri kuwubaka. Dusangamo ingano, tugasangamo umuceri. Ibyo byose bibarizwa no mu byubaka umubiri. Mu birinda indwara ho tuzasangamo imboga n'imbuto. imboga n'imbuto ibyo ibyo bintu bigize ngo yuzuye ni ibintu byoroshye kubibona pe ariko ugasanga kenshi abantu bakitukibaza kuti bino bintu uko byoroshye kubibona tukaba turi kubona abantu barwara indwara zitandura ziterwa n'imirire tukaba turi kubona abana bagwingira ugasanga abana baragwingiye sinzi ingene mu kirundi babyita kugwingira kw'abana
ego ni ku ni ugasanga bafite nka kwashi canke amagara yabo
yes, okay bazo sefere ibintu bazo biba bigoye mu byukuri ntabwo ari ibintu bigoye ko mu Rwanda leta yacu iradufasha cyane igakora ubukangurambaga natwe dukora uko dushoboye mu gusobanurira abaturage uburyo bashobora gufatira indyo yuzuye leta y'u Rwanda yashyizeho n'uburyo abantu bita abajyanama b'ubuzima baba mu midugudu mu tugari tujya dutandukanye babyigisha amaradiyo arabyigisha minisiteri y'ubuzima ntako baba batagize ariko basanga turacyafite icyo kibazo birasaba gukozaho rero kuko turi gusanga ikibazo gishobora kuba kiri mu myumvire kuko abantu benshi usanga bakubwira ngo indyo yuzuye ngo ni ibintu ngo bigoye ngo ni ibintu ngo by'abantu ngo bifite ariko si biko bimeze kuko wenda akarorero nko mu Rwanda hari uburyo bagiye bashyiraho muri buri rugo bakarubwiriza kuba rwagira akarima twita akarima k'igikoni ni akarima uba ufite mu rugo gatoya ariko ukaba wamenya ngo mfitemo imboga runaka mfitemo amashu mfitemo dodo mfitemo iki mfitemo iki ibyo ugasanga nabyo bishobora gufasha muri ya ndyo yuzuye ariko ikindi kijya kibaho wenda amakosa none abantu yatwunda kuko no mu buryo bwo gutegura ariya mafunguro naho miteguro y'amafunguro ariya makosa abantu bakora ugasanga nanone ya makosa atumye duhura na za ndwara nk'urugero dufata urugero byaba ryiza muri biriya bintu bigize ibyo yuzuye muri bya binyabijumba twavugaga biri mu bitera imbaraga umubiri cyangwa ingufu biriya binyamafufu cyangwa binyabijumba tubitetse tutabishyize mu mavuta bishobora kuba byiza cyane
amavutaabo
yabisobanuye ko umuntu yego
hama amavuta nayo ntaza gukenerwa muri iyo mubiri umuntu
yes nibyo nari ngezeho ntabwo bisobanuye yuko umuntu ashobora kutarya wenda amavuta amavuta umubiri urayakenera ariko uyakeneye ku kigero kingana gite hari umuntu ugasanga umuntu ahera ku wa mbere ageje ku cyumweru atarasiba amavuta kandi nabwo akarya amavuta y'indengakamere ugasanga umuntu amaze ukwezi atarasiba amavuta niyo mpamvu ibyo byose ariyo mpamvu ari byiza kujya begera abajyanama b'ubuzima bakegera abahinga mu by'imirire abanitisiyonisi kugira ngo bamenyere ngo ese ukeneye kurya amavuta kangahe bitewe n'umubiri wawe bitewe hari n'ababishoboye bagenda bakanipimisha bakamenya ngo ese mu mubiri ufite no cholesterol ingana gute kugira ngo mbone kurya amavuta birafasha cyane ukamenya uti wenda mu cyumweru ushobora kuryamo amavuta wenda kane cyangwa gatatu indi minsi bya binyabijumba nkabirya bitogosheje niho uzasanga bishobora gufasha umuntu cyane naye muntu azamboga tujye kubiteye kurinda indwara nko ku bintu birinda indwara imboga cyangwa imbuto
reka turaza reka
imboga zisaruwe ako kanya zisaruwe uwo munsi
Peter udutunge icyo turaza guca tukigaruka ko izo mboga nziza cyangwa ibyo kurya byiza tubanze dusubire gato ku murongo wa telefone Alassane uratwumva Alassane uherereye
he mu gihugu cya Zambia
aho Zambia havugwa make
Zambia ni dene ka kawi
iryo zina Alassane wataha none ni gwawe canke waragitijije wagitijije kubera
byarandyoye ko ari umuperezida wo muri Cote d'Ivoire ibyo yaza ku butegetsi yagamaze nk'ibigorana icyo muntu akunanga mu kiti izina rye
nuko rero akabazo kawe
akabazo kawe nari mfite nagomba kubaza mu mitimire yacu nagomba kubaza nk'ibisengwa umuntu yashobora gufungura ko ari ibisengwa umuntu ashobora gufungura akagera ku bwiriro n'ibisengwa umuntu ashobora gufungura niyo mpamvu ibihe nashaka antandukanyije ibisengwa umuntu yashobora gufungura inarisa kugira ngo umuntu abyibuhe nibyo umuntu ashobora ntahangarike kubyibuha
urakoze Alassane watahangaho muri Zambia Ego, Peter urumisa. Ego, urumisa kabazo ka Alasani muri Zambi.
Nako urumisa kabazo ka Alasani watara kuva muri Zambia. Aragira ati ushobora kumbwira aho ifunguro umuntu ashobora gufata zikamurinda kubyibuha ndetse niba ashobora kureka ibyo ni muri rusange cyangwa anje nare tubwira abantu kurya indyo yuzuye noneho ibindi byose rero bishobora gufasha umuntu nk'amarijime biba byiza ashoboye kuba ashobora kwegera umuntu kuko mu gutanga rejime hari ibintu bigenderwaho hari bya bipimo tubanza kuba twafata tukamenya ese ari ku kihe gipimo cya ya BMI imugeze kuvugaho BMI cya gipimo ni body mass index dushobora kubanza tukamenya ngo uyu muntu ari normal ese uyu muntu ari muri underweight umuntu ari overweight umuntu ari afite obesite ibyo byose bidufasha kuba twamenyera umuntu ngo wafata ayahe mafunguro ariko ubaye uri normal muri rusange tugusaba nibura kwitwararika kugira discipline mu mirire ukaba wafata ya ndyo yuzuye ukirinda kuryagagura kurya kenshi hari abantu barya buri kanya ikindi ukagerageza kunywa amazi ahagije ubwo ibyo byose bigendana n'ibipimo ufite byaba ibiro byawe hari naho bisaba ko twanamenya groupe sangue yawe urumva rero akenshi byaba byiza yegereye wenda umuntu umwegereye kuko sinzi ko mu mukore regime hari ibijyanye n'umuntu abanza gufata nareka nyite nka consultation orale nasanze kumukorera ariko birashoboka cyane birashoboka kwegera umuhinga ahatuye mu by'imirire akagufasha abanje kukumenyera bya bipimo runaka kugira kuko bituma abigenderaho amenya ngo ese ndagukura kuvi kuyahe mafunguro nasige kuyahe urumva ibyo byose bishobora gukenerwa
Ego turafise na Thierry Kwizera Thierry Kaze
Murakoze
uhereye ga Thierry
ndi Bujumbura mu Burundi namukije mutumire
arakumva Bujumbura havugwa make
na mahoro akavura niko kahejeje kugwa buri sawa Ego na nifite akabazo nagomba kubaza mutumire utubazo twanje n'utubazo tubiri
tuga ku jambo
Ego baravuga ku bintu bijanye n'impungwa z'umuntu afite indwara y'igisukari donke kuko ari bijanye no gufungura neza nago mpanda mubaze impfungurwa ziza ku muntu afite indwara y'igisukari ikindi cya kabiri ubu baravuga ati leglifide ko bishobora ko ashobora gufungura imigwi n'imiburiburi itatu y'impfungurwa leglifide nago mfatire ku maglifide cyane Leglifide tugiye nko ku kijumbu nk'ikijumbu kino mu Burundi nicyo hiyo muri etazini eskeleze ndetse glisemike usanga ari nka zimwe icya gatatu nashaka kumubaza ku kintu kijyanye n'ibyamwa eske mu diabetike aremerewe gufungura ibyamwa bwo kwanze twari utwe murakoze
murakoze Thierry ego Peter utwazo twa Thierry Bujumbura Peter
ndi kuvuga nibutsa ibyamwa mu ikirundi cyane n'igice
ibyamwa ni ibyamwa ni imbuto les fruits
imbuto ya les fruits okay ya no kuvuga imbuto ku muntu ufite diabete nazo hari imbuto ntabwo imbuto zose arazemerewe ntabwo mu diabetike imbuto zose aba zemerewe hari imbuto nziza ku bantu bagira ikibazo cya diabete cyangwa isukari nyinshi hari n'imbuto noneho baba batemerewe ubwo ibyo byose urumva ni bya bintu uzasanga bigendana no kuba wegereye wa muganga wawe cyangwa wa munitisiyoniste wawe ushobora kugufasha akamenya ngo ese imbuto nziza ni izihe bigendanye na diabete yanjye n'urwego iriho ariko imbuto zose ntabwo ari ku diabetike azemerewe hari imbuto nziza ku diabetike hari n'imbuto aratemerewe kuko zishobora kuba zazamura ya sukari nk'akarorero ushobora gusanga nk'abantu nk'amaji amajuisi cyangwa imitobe n'imbuto akenshi hari ubwo dukonseye abantu gufata imbuto kurusha gufata uruvangikirane rw'umutobe wawe ibyo byose rero urumva ni ibintu bishobora kuba byagendana n'ibipimo afite bya diabete n'umuntu umukurikirana akaba yamumenyera ngo kubera urwego bigeze ushobora gufata izi mbuto ariko izi ushobora kuzifata
ariko icyo namuhanura nuko imbuto zose atari ko abadiabetike zose baba zemerewe.
Hanyuma akabazo yabagize navyo ku bifungurwa ntanga nguvu avuga ati none nk'ikijumbu yashatse kumenya ko nguko kiba kihari ngaho bihugu bitandukanye byose biza bigira akamaro cyo kimwe numvise uko ikibazo cyo cyo gihagaze.
Icyo numva nuko byose okay sabeta wenda nuko yaratanze urugero wenda yavuga ikijumba kino muri bino bihugu byacu wenda n'icyo muri Amerika atanze urugero ariko byose n'ibijumba muri rusange byose n'ibijumba muri rusange kereka bibaye hari ubundi buryo wenda baba babitunganije wenda cyangwa babitubuye bigashyirwamo ibindi bintu runaka ariko ibijumba ni bimwe muri rusange.
Iyo na ya fumbire watangura kutubwira kare ntishobora guhindura imyimerere y'ikijumba ugasanga nkwakoresheje ifumbire yamase iyo ndagakoresha ifumbire yindi biza bitandukanye ku kamaro bigira ku mubiri w'umuntu bivanye ku fumbire ntaco bihindura
icyane rwose birafasha urumva ibyiza ni ibyo byari byahinzwe hifashishijwe ya fumbire kama yaba iyo ngiye iriya y'amase yo kwita imborera cyangwa by'akarusho ukaba wabashije kubona ya fumbire yacu navugaga y'umwimerere biyayigore ishobora gufasha cyane kurusha kuba wafata ibyo bindi byagiyeho ayandi mafumbire.
Murakoze cyane Toste na Louis ku yindi murongo wa telefone. Louis ikaze ku ijwi ry'Amerika.
Hello.
Ego uherehe galuyi.
Yenderere mu Burundi mu ntara ya Muyinga komine Butihinda.
Ahi Butihinda havugwa make.
Na mahoro n'umutekano mwiza.
Akabazo kawe.
Abazo kanyu nasi akamenye ibyo bitungurwa umuntu ashobora gufungura kugira ashobora kugira amagara meza.
Ugume ku murongo akwishure yari akavuze ko gato ariko kora ko mu Burundi tudafimiro kora ko tudafite imirongo ya telefone biratugora ko batwumva kora ko tudafite imirongo ya FM hari haba dufatira mu vahe no munjahe umwishure ni ngoga Peter Majambo Make.
Okay ngira ngo nibyo nubundi nari nagarutseho mbere niba yari yadukurikiye ni ngombwa cyangwa ni byiza gufata ya njyo yuzuye harimo pompe ikurikije bya bice bitatu byose twavuze kandi ukabifata kenshi kandi ku gipimo gikwiye birafasha cyane sinzi nawe nakongera nda nkabimusubiriramo ari amafo ego
ivuga ku ijambo pita turakumva
sinzi nawe ndumva nakongera nda nkamusubiriramo ibi bya bintu bigize njyo yuzuye
muri make
ukabimenya ukaba ugomba ko kwisahani yawe asiyete yawe buri gihe ntihabureho biriya bira bwoko butatu bw'ibifunguro harimo bya bitera ingufu mu bitera ingufu twabonyemo ibinyabijumba cyangwa ibinyamafufu ubu hazamo ibijumba hazamo imyumbati hazamo amateke hazamo ibikoro hazamo ibirayi ibyo byose bigomba kuboneka kandi hakongera kubonekaho noneho ibyubaka umubiri ibyubaka umubiri hazamo ibyo twita ibinyamisogwe cyangwa n'ibinyampeke ubwo ni umuceri hakazamo ibishyimbo hakazamo amashaza hakazamo ingano hakazamo n'inyama inyama nazo zibarirwa mu gice cy'ibyubaka umubiri ngo birinde indwara rero bishobora gufasha wa mubiri kwirinda indwara harazamo za mboga hakazamo n'imbuto mu kigo n'ibindi muzita ibyamwa ndumva cyangwa rifurumi ibyo byose bigomba kuboneka ku ndyo yuzuye ibyo bishobora kugufasha ubashije kubikurikiza neza rwose nta kibazo cy'indwara zitandura ushobora guhura naryo kereka aho ikibazo cy'imitegurire y'ayo mafunguro ukajya uyategura nabi ukaba washyiramo amavuta ndengakamere ibyo nabyo birashoboka ko hari ikindi kibazo gishobora kuba byagutera ariko ubashije kubifungura neza ku gipimo gikwiye ukabifata kenshi rwose byagufasha kwirinda indwara zitandura ziterwa n'imirire.
Urakoze cyane Gracia nawe turi kumwe ku yindi murongo wa telefone y'ikaze muri Isanga. Gracia uratwumva Gracia?
Ego ndabumva buke buke ntangura ni kushobora kuvugana.
Uherereye he?
Ndi mu Burundi mu ntara ya Kibondo
komine Vumbi. Komine Vumbi akabazo kawe
bo jenari nabonye muri mu kiganiro muri sanga cerekanye mu nenga no gufungura neza.
Akabazo kawe turakumva. Turakumva baza akabazo kawe Gracien. Twe turakumva baza ikibazo cawe. Ndumva Gracien tudashoboye kubandanya twumvikana. Nuko rero Peter uravuze ati isahani kaba ko ubwoko bwose bw'ibifungurwa ku byo byuzuzanya, nuvuga ko mu gitondo nimba ugiye gufungura ufata ukabisha ko byose saa sita wasubira mu ijoro ugasubira, canke kimura gifata mu gitondo ikindi ku mugoroba ikindi saa sita.
Nukuvuga byaba byiza buriya reka mpitemo navuga naye amasaha meza cyangwa igihe cyiza cyo gufungura. Abantu benshi bajya bakora erero ugasanga mu gitondo abantu benshi bakunda gufata ifunguro rya mu gitondo, kandi iri funguro rya mu gitondo ni ryo rifite umumaro cyane ku mubiri w'umuntu cyangwa ku buzima bw'umuntu. Akenshi usanga aribwo uba ugiye mu kazi k'ingufu, aribwo uba ugiye gukoresha ubwonko gutekereza cyane. Mu gitondo ubundi wagombye buriya kurya ugahaga ukavutura rwose ukumva umeze neza, ariyo mpamvu mu gitondo ugomba kwibanda cyane ku bijyanye bitera ingufu, imyumbati, ibirayi, ibijumba, ya mateke. Mu gitondo ugasa n'ubyibandaho cyane ukabirya ukabihamya rwose nk'umuntu ugiye mu kazi gatera ingufu. Ifunguro rya mu gitondo rero rifatwa buriya hagati ya saa kumi n'ebyiri na saa mbiri niho rifatwa. Noneho ifunguro rya saa sita rigafatwa hagati ya saa sita na saa munani, rigomba kwibanda noneho byo kubyubaka umubiri. Ushobora no gushyiraho wenda n'imiteri imbaraga ariko bitari byinshi, ariko saa sita ugomba gushyiraho ibyubaka umubiri cyane bikaba ari byo biba byinshi, ndetse na za mboga n'imbuto ukabasha nabyo kuba wabishyiraho. Ariko mu gitondo ho cyane ugomba kwibanda ku bitera imbaraga nk'umuntu ugiye gukoresha akazi. Dufate nk'urugero, hari nk'abantu usanga bakora imirimo y'ingufu, abakanishi, abakarani cyangwa n'indi abarimyi nabo barimo, n'abandi bantu benshi bakora imirimo y'ingufu, ariko n'abandi bafite indi mirimo isaba gutekereza kwita gute, nabwo baba bagomba gusa n'abibanda kuri rya mfunguro. Noneho nijoro, buriya nijoro ntabwo ari byiza cyane kurya nijoro, ntabwo tujya two buriya ntabwo ubundi abantu tuba twemereye kurya nijoro. Uretse abemereye kurya nijoro buriya habamo madamu, ababyeyi batwite, ababyeyi bonsa, abana batoya n'undi muntu wese babyanditse na muganga. Nijoro ubundi wagombye kurya ibiryo bikeya, wagombye kwinywera ka cyayi ukifatira wa mugati nk'umuntu ugiye kuruhuka, kugira ngo uhe n'umwanya igifu kibashe kuruhuka. Igifu ni estomu, kibashe kuruhuka, kibashe noneho gusya rya bindi byose wabashije gufungura. Nk'akarorero uzarebe nk'umuntu wafunguye nijoro akarya cyane agahaga, ntabwo abasha gusinzira, arabarwara na bya biryo, byongeye bikananiza n'igifu, kandi nijoro nibwo igifu cye kibonye umwanya wo kwitonda mu gusya rya bindi wafunguye. Ariko abantu muri ino minsi abantu turabicurika, ahubwo ugasanga mu gitondo twifatiye icyayi n'umugati tukigendera, kandi ugiye mu kazi kari buze gutuma ukoresha kalori nyinshi cyangwa ukoresha ingufu nyinshi, ariko ubundi ni uko nguko biba bigomba kugenda.
Hama kuri ibyo imbuto mu Rwanda n'imbuto mu Burundi n'ivyamwa zo z'umuntu akwiye kuzifungura gute, hari habo mpora mbona bamwe bavuga ngo ziza ngo zifungura imbere yo gufungura ibyo kurya bindi bisanzwe, abandi ati ndabihereza ko umwanya mwiza wo kubifata ni gute, ku rugero rungana gute, kangahe ku munsi?
No kuvuga hari amakosa menshi abantu dukora, sinzi niba nabyita ko ari nk'ubufirimu cyangwa iki, ubundi kirazira ntibyemewe kurya imbuto ukimara kurya, ariko uyu munsi umuntu amara gufungura ukanahita afata imbuto ko mu deseri ahise arya, ntabwo ari byiza. Ubundi imbuto zagombye gufatwa nibura mbere yo gufunguraho isaha imwe, cyangwa nyuma yo gufunguraho nibura hagati y'amasaha abiri cyangwa atatu. Impamvu ni iyihe? Igira izihe ngaruka igihe ufunguye, igihe ufashe imbuto ukimara kurya? Ingaruka bishobora kugutera n'uburwayi bugiye butandukanye. no kuvuga iyo maze gufungura amafunguro ya wasanzwe hari umwanya mara igifu kiri hari kuba igogoro ryayo igogorwa nka digestion icyo gihe ukiyita urenzaho za mbuto y'amafuwi rero imbuto zo kubera ziba zoroshye zitwarwa mutoya kugira ngo digestion bitanga igogorwa ryabo mu gihe zitegereje ko noneho haba igogorwa rya ya mafunguro byabo iryo bindi wariye icyo gihe wa mutobe wazo utangira munda itaba icyo bita fermentation bigatangira kuba zahira munda icyo gihe ukazasanga ari guteye indwara zitandukanye bishobora kukwangiriza umwijima ugasanga ugize ibibazo nk'iby'umuntu w'inzoga zinakomeye kandi utanazinywa urumva rero ntabwo biba ari byiza ko uhita ufata imbuto uhita uzirenza ku biryo ako kanya
byiza urabanza ukabyihorera rero hanyuma urugero nabyo wo bifata ku rugero rungana gute
ku rugero ushobora gufataho imbuto bishobora kuba byiza imbuto byaterwa neza arizo ariko uko wazifata kose zigupfa kuba zigiye zitandukanye kuko imbuto ziratandukanye habamo imineke iriya bita imihwi mu kirundi habamo amaronji habamo marakuja habamo ibinyomoro imbuto zigiye zitandukanye nubwo ubundi batubwira ko umuntu niwe yaragombye gufata ubwoko butanu bw'imbuto ku munsi nibura buri bwoko ukagenda ufataho rumwe bishobora kugufasha rwose
ihinga tubanze tuje ku murongo wa telefone hama duce tugaruka kuri ibyo by'imbuto gato Teresio uratwumva Teresio
ndabumva nabi ndabumva neza
uherere sinzi ikibazo kiri mu hinga bw'ijuma uherere hega Teresio
ego nagomba kubaza umutumire kumbure sinakurikiranye ibiganiro ariko ikibazo narifise ariko muravuga ku bicanye n'ibifungurwa bifise ingaruka nziza ku mubiri w'umuntu akabazo kanje rero narifise naka hariho abavuga yuko gufungura inyama z'umurengera biteye ikibazo hakaba rero hariho n'abandi bantu rero bavuga yuko bafise ibifungurwa bashobora guhingura nk'inyama na cyane cyane ufatiye ku gifungurwa cy'isoya barashobora kuguhinguramo inyama bimeze nk'inyama gusa umuntu acihereje bigaheza bikagenda neza rero akabazo narifise naka mbega none umuntu yofungura urugero rw'inyama rungana gute kugira ngo ntibimutere izindi ngaruka biturutse kuri izo kuri icyo gifungurwa cy'inyama ikibazo cyanjye narishyize ni icyo umutumire ko mbura iyo twishyura
urakoze uherereye ga Teresi Teresi uratwumva Teresi na kirikana
ashobora kuba
yagiye nako nibaza aho uherereye biraturyohera iyo tumenya abo tuvugana aho muri uherereye he
byemerereye i Burundi ku mugwa mukuru wa politike igitega
guma ku murongo akwishure rero kubera ko ndazi ko igitega ntiturashobora gusubira ku muri FM zacu Peter wumvise akabazo ka Teresio Mujinyama
ikibazo cye nacyumvise ku bintu bijyanye n'inyama byaterwa n'ubwoko bw'inyama ariko inyama dukunda gukonsera cyangwa kugira inama abantu gukoresha inyama z'umweru kurusha gufata inyama zitukura kuko inyama zitukura ku buryo akenshi nazo zishobora gutera ibibazo bigiye bitandukanye ku magara y'abantu byaba byiza bakunze gukoresha nk'inyama z'umweru iyo tuguze inyama zera cyangwa inyama z'umweru ubwo ni nk'inyama z'ifi inyama z'inkoko izo ni zo nziza cyane kurusha inyama zitukura inyama zitukura ubwo ni ziriya z'inka z'ihene z'ingurube nziza cyane ni ziriya z'umweru hanyuma hari indi yaravuze ati hari uburyo hari n'ibindi bintu bashobora gutunganya bishobora kuza kungana za nyama kuko birahari n'izo ngaburo tugenda tunazigira yaravuze nk'inyama za soya hari inyama bita tofu zikorwa muri soya ziriya nazo ni efikase cyane cyangwa ni ingirakamaro cyane ku buzima bw'umuntu ziriya nyama za tofu zikorwa muri soya hari n'indi ngaburo tugira wenda muri kino kigo cyacu twahoze tuvugaho hari ingaburo yitwa spirulina spirulina ni ingaburo bakora mu maarige amaarige barayahinga bakayikoramo ingaburo yitwa spirulina ishobora kuba yasimbura inyama kuko usanga n'intungamubiri zikubye inshuro nyinshi cyane iziboneka mu nyama kandi ukaba wizeye yuko ushobora kuyifata igafasha umubiri kongeramo ya maproteine ya mavitamine washobora kuba wakura mu nyama ku bwikube bwinshi cyangwa burenze cyane.
Ego Teresi ugira umunsi mwiza. Teresi amaze kugenda. Ngarutse kuri ako kantu k'inyamaga Peter, none ko hariho abavuga ngo hariho nk'abashaka gutakaza ibiro bakavuga ngo iyo regime yitwa keto, sinzi kuri ayumva, bakavuga yuko ahubwo iyo ufunguye izo nyama gusa cyangwa ugafungura inyama nyinshi ukihoza ibindi bintu birimo nk'ibiraya n'imiceri bishobora kugufasha gutuma guta ibiro, bagaca bagiraho bavuga yuko byo babinatuma umeregwa neza mu mubiri gusumba. Ibyo bize
ibyo byose bishobora kugendana na n'ibipimo cyangwa se na groupe sanguine yawe n'abantu byose ubwo ubihabwa n'inama bigendanye na wa muntu cyangwa wa muhanga mu mirire wawe ugukurikirana no kumenyera ubwoko wakoresha kugira ngo ushobore kumenyera ubwo buryo bwo kuba wakoresha wenda izo nyama cyane ubwo byaterwa neza ariko nuko zingana, ariko byose bigenwa n'umuntu ugukurikirana bitewe n'ubwoko bw'amaraso se bitewe n'ibindi bipimo yasanzwe ufite, ibyo byose nabyo birashoboka.
Turafise Modeste ku yindi murongo wa telefone. Modeste ikaze
ngo murakoze.
Uherereye Modeste?
Uherereye mu Rwanda mu karere ka Gatsibo.
Haravugwa amakinga ku Gatsibo?
Gatsibo turaho, imvura iragwa nta kibazo.
Utubazo cawe canke akabazo kawe kwa Peter twagutumiriye.
Urabona bahoze muvuga nyine ko ku bintu bijyanye n'imirire n'uburyo umuntu yabona imirire irwanya indwara, ariko ubu iyo witegereje usanga n'ikintu kijyanye wenda n'ibikomoka ku matungo, ikintu kijyanye n'ibikomoka ku matungo gikunze guhenda, ari amata, inyama. Ikibazo nari mfite nk'ibintu by'ibiribwa bikomoka ku bimera bifite vitamine wenda zijya kumera nk'iz'ibikomoka ku matungo byaba ari nk'ibi, ikibazo nibaza.
Akabazo kaba jesi
ndagatewe uriye wenda tuvuge wenda nk'igitoki ifite vitamine nk'iy'uwarinya, ibyo ni muri ubwo buryo nabazaga.
Guma ku murongo twumve ticayicayi ivuga Pita.
Yes, nacyumvise ikibazo cye. Aragira ati hari ibihingwa bishobora kubatimura, urabona ko ibikomoka ku matungo bihenze cyangwa bizinge, ati nta mafunguro ashobora gufata ashobora kuba yagira umumaro nta bya bikomoka ku matungo birahari, ariko ntabwo icyo gitoki yaravuze kizamo, kuko igitoki ntabwo kiri buze, ntabwo turi buze kureba muri bya byubaka umubiri, kuko twabonye yuko inyama ziza mu byubaka umubiri turaza kureba noneho ibindi biri muri mu cyiciro kimwe na bya byubaka umubiri, ubwo niho haza n'ibishyimbo. Muri ibishyimbo ni byiza cyane, byo bishobora kugira intungamubiri zenda gusingira hafi z'inyama, hakaza ibinyamisogwe byose muri rusange, ariko cyane ibishyimbo ushobora kubifata bikaba byiza cyane kuba byafasha ku bintu bijyanye no kuba byakunganira umubiri. Naho ku bijyanye wenda nk'amata, amata nayo ndakeka nko mu Rwanda, ariko amata agerageza kuboneka, leta yaranadufashije tuba hafi ishyiraho uburyo butuma buri munyarwanda buri muturage ashobora kugira inka, icyo gihe rero amata ndakeka mu Rwanda abona ahubwo ikibazo wenda mu Rwanda tukisigaye tugira ni uko ugasanga akenshi abantu bafite ya nka inka ugasangira kamwe, ahubwo ugasanga amata barayajyana ku isoko bakayagurisha kurusha kuba bayaha abana, kurusha kuba bayakonsoma. Nicyo kibazo abantu turi guhura nacyo cyane. Nibyo nigeze kuvugaho ko ikibazo kishobora kuba mu myumvire, ariko ubundi usanga byose biba bishoboka.
Yego Modeste, nibaza kwatahuye.
Yego nabyumvise, murakoze.
Ubwire umunsi mwiza ngaha mu Rwanda.
Yego namwe.
Louis uragarutse ngo hariho akabazo utatomokeho. Nicahe tutakwishuye
ibyo bijyanye no gufungura neza mwarimu igira mu bimbarire hama bitabira ti.
Reka bakugumize ku murongo, ushaka kumenya ingene wofungura neza muri make. Ego, Peter wihangane gatonya mu Burundi. Ese kora tutazifise biragorana. Hari abadufatira hagati na hagati. Ego mwishure muri make twisana bari ko baranaja ku musozo w'ikiganiro nisa wangira ngo bacha biba no gusozera mu mwishure muri make ngira umuntu wese fungura neza.
Hari bijye naranza kumenya kugira ngo menye uko namubwira wenda amafunguro yajya afata ariko kuko wenda mwanya bari muta ntajya kubimubaza ngo me kugira ngo umenye amafunguro yafata ariko namugira inama niba yo kugerageza kurya ya ndyo yuzuye nyaboneka akiyuka mu gitondo jyubanza nibura unywa amazi ahagije amazi buriya nayo agendana n'ibiri umuntu afite anibwira kwa ngo hari ibyo tubanza kumenya hari amakuru tubanza kumenya ku buzima bwawe ariko muri rusange nubwo ntazi ibiro byagerageza kunywa amazi ahagije nibura delitre mu gitondo cyangwa nubwo wanywa delitre litre imwe mu gitondo ukabona ukayinywa nyuma yaho haciyemo nk'iminota 30 cyangwa isaha ushobora kuba wafata noneho ya ndyo yuzuye ariko ukibanda ku bitera ingufu uzibanda kuri bya bindi navuze bya bijumba wibande kuri bya bintu by'ibinyabijumba muri rusange ubwo hazamo amateke hazamo ibirayi hazamo ibikoro n'ibindi byose nurangiza wongere gufata ifunguro ryawe nibura mu masasita wirinde kuryagaguramo hagati bya bindi umuntu agira gutya wacika ahantu hari amandazi ukaba urariye wagira ngo wakira ahantu hari brochette ukaba urariye wagira ahantu hari amacapati ukaba urariye ntabwo ari byiza kuko bigira ingaruka ku buzima harimo wa mubyibuho ukabije bituma n'igifu kinanirwa kuko ntikibasha kubona umwanya wo gusya ibyo wabashije gufungura noneho ku mugoroba rero byaba byiza saa sita ugifata indyo yuzuye noneho ushyireho byose ariko wibande ku byubaka umubiri mu byubaka umubiri ubwo harimo bya bishyimbo harimo bya binyamisogwe harimo y'amashaza harimo inyama nayo ushobora kuyishyiraho nta kibazo wongere gufata ifunguro ryawe nimugoroba saa moya noneho byaba byiza aho ufashe ifunguro ryoroheje ushobora kunywa icyayi ukifatira n'umukati wawe rwose waba ufunguye neza ibindi wenda byimbitse sinzi niba naza gutanga kontanite ko nyangira hari uburyo nyange gufashiriza abantu onirayini batandukanye ku isi hose hari uburyo ngira bwitwa raza muganga onirayini aho ngira na peji kuri facebook abantu banyandikira haba kuri whatsapp haba kuri iyo peji ukaba wanyandikira noneho tukaba twavuganira mu gikarita nyine boxing ukambwira
yitwa gute iyo facebook yawe
ni peji ya facebook yitwa hari yitwa rabone sante hari n'iyitwa baza muganga onilayini tv wenda ndaza gutanga na nimero iba kuri whatsapp ndangira abantu benshi nakira bihugu bitandukanye ndaha amarijine abafasha rwose
yitange byihuta hamaduhita umusezere
ok nimero yanjye ni pcdsasenkasi y'abakanyi agafarawa 250 ubundi ni 787 1783
urakoze Louis watomokewe ubunye ibyo utatomokewe nimero wayumvise uzomurondera mu gikari wa mugani wewe Louis
ndabumva neza
nakubwiye nti uzo wumvise ibyo yakwishuye utatomokewe nimero yayitanze uzomurondera ukwiwe urakoze ugira umunsi mwiza Asher nawe uratwumva Asher uratwumva uhererehe
wagenda cyangwa uyimene
uya we twagusezeye genda sosiyete reka dufate Asher nawe ku murongo wa telefone wundi Asher uratwumva hari ikibazo muhinga bw'ivyuma gidune Asher haracyariko Asher uratwumva Asha nitriko tura mwumva neza hanyuma gapita izangabo za supplement wavuga inyongeza mfunguro zozo bite vyanze umuntu akwiye gufata izingana gute akazifata izahe yisunzike
ziriya ngabura cyangwa bita icyo rigize iriya ndyo yuzuye
yego
ni ukuvuga uburyo bwo kuzifatamo n'ubusanzwe n'ubusanzwe n'ibisanzwe aho gucyo ugomba kumenya no kumenya ngo ese ndifunga igihe cyo kuzifatira nk'uko nari nabivuze mu gitondo hari ibyo ugomba kwibandaho cyane kurusha ibindi saa sita nabwo hari ibyo wibandaho kurusha ibindi naho ubundi ni ibisanzwe rwose icyangombwa ni uko ugomba kumenya ko ibyo bintu bitagomba kubura kuri asiyete cyangwa ku isahani yawe ukabihorana rwose yagufasha kugira imyitwarire cyangwa disipline nziza mu mirire yawe ugatuma ugira amagara meza.
Hariho akandi kantu bagakunze kugaruka mu bibazo, guteka imboga wabiciye ko ku masonga zosha ntizosha cyane, zosha hagati na hagati, biriya bindi byose urabireka bigasha cyangwa urabireka ntibishe cyane rwose kugira ngo bize bigumana ku kanovera?
Ni ukuvuga hari buri n'uburyo bwo gutegura amafunguro nabyo bishobora kugira uruhare muri ibyo bintu by'imirire. Dufate nk'urugero nko mu nk'imboga, imboga ubundi zigomba guhekenywa kuzirya ari mbisi, ni ko ubundi byakagombye. Dufate nk'urugero nka karoti, buriya karoti si byiza kuziteka, karoti wagombye kuzihekenya, amashu wagerageza kuyahekenya, n'izindi mboga biba byiza wazahekenya, ariko utazihekenye nibura ushobora kuzifata ukaziteka ku muriro mukeya, bigakubitwa n'umuriro mike cyane, zigikubitwa n'umuriro ukazirya zitangiye ngo zishenguke cyane, kuko iyo zashengutse cyane niho hahandi uzasanga amaproteine cyangwa amavitamine wari uzikeneyemo uzasanga yapfuye. Nigeze no kubivugaho kare sinabirangiza, ni na byiza kuriya kuzifungura nemu n'imbuto zasara uwo munsi, kwa kundi ujya guhaha nk'imboga cyangwa imbuto ugasanga zimaze iminsi itatu zisaruwe, kubera ukuntu zimara igihe zaranambye desha ziba zaramaze gutakaza wa mwimerere wazo, zaratakaje bwa buziranenge bwabo, ugasanga ibyo wari ukeneye n'ubundi byamaze kuvamo. N'abantu bakiri ibintu mu mafirigo nabyo reka mbivugeho, abantu bashyira imboga imbuto mu mafirigo ugasanga habaye denaturasiyo, bitakaje umwimerere. Icyo gihe uko zimaramo iminsi byose ni cya kimwe, none uzaziryozi ngo hari icyo zije kukumara ngo usange zije guteza ikindi kibazo.
Ibyiza rero umuntu yozibika hehe ari nk'aba usanga basuma iby'iminsi myinshi?
Ntabwo ari byiza gusuma iby'iminsi myinshi, suma iby'ibitu by'uwo mwanya mukabikoresha bigashira. Naho nusuma iby'iminsi myinshi ni hahandi uzasaba kujya kubibika mu masigo, ni hahandi uzabishyira wenda ahantu ugasanga byanambye, n'ubundi ugasanga ibyo wari ukeneyemo ugiye kubifungura byaramaze gushiramo, aho ugasanga ni nk'imyanda yindi urimo urashyira mu mubiri.
Yego. Peter, rero turiko turasa nk'abasozera kino kiganiro, akajambo kawe ka nyuma ku bariko baratwumva ingene bubungabunga amagara yabo neza biciye mu byo barimye, mu byo bafungura n'ingene babitegura?
Ijambo rya nyuma nabwira abakurikiye Ijwi rya Amerika muri kano kanya no kugerageza nyaboneka kwibungabunga cyangwa kubungabunga amagara ya twese, nanjye ndimo tugerageze kubungabunga amagara yacu, kuko uri igishoro dufite, igishoro cyangwa kapitali dufite muri ubu buzima, kuri iyi si ni ubuzima. Udafite ubuzima ahantu waba uri kujya, ibyo uri gukora byose uri kuruhira ubusa. Gerageza ufate umwanya mwiza wo kuruhuka, gerageza gufata ya ndyo yuzuye muri rusange, ugerageze kwikurikirana, kuko biragufasha. Kuko nigeze kubivuga ngo hari umuhanga wavuze ngo turi ibyo turya n'igihe tubirira, ibyo turi kurya uyu munsi nibyo bigenda ko uzagira ubuzima bukurinda gusaza imburagihe, ubuzima bukurinda guhora urwaragurika, kuko iyo uri kurya neza ugerageza kurya indyo yuzuye niho hahandi uzasanga umubiri ufite ubudahangarwa, ufite immunite, ni hahandi ishobora kuba byazakurinda kandi guhura na za ndwara zitandura nka za diyabete, umuvuduko ukabije w'amaraso. Ibyo byose rero nagira inama abadukurikiye kujya kwikurikirana. Ikindi bagiragira n'umwanya wo kwegera abahanga mu by'imirire. Abahanga mu by'imirire turahari kugira ngo tubafashe. Nyaboneka nk'abari mu Rwanda, buri kigo nderabuzima cyangwa sare gisanzwe ifite umuntu ushinzwe imirire, hari abajyanama b'ubuzima, abo bantu bose barahari. Ndakeka wenda no mu bindi bihugu badukurikira, bari mu bindi bihugu naho hantu barahari, wenda n'i Burundi ndibaza bahari, mwabegera mu bantu bakajya baguha inama, ukamenya kwikurikirana, ukamenya ngo ese ko ndi kurya amavuta kenshi umubiri wanjye aya mafuta yose yakeneye nta yandi warushanga ufite ese ko bikunywa isukari buri mugane ndi kunywa ibintu birimo isukari ese isukari ifite mu mubiri yakenewe
urakoze cyane
kugira ngo tubashe
kwisura ego
urakurikirana n'ukwege
urakoze cyane Hakizimana Peter tukibutsa yuko mukora mu kigo Dina Farm International ikigali mu Rwanda ejo ni twongera kubitura kugira ngo muduhe umuco kuzimirire niza n'uburimyi muzotwita
Turahari cyane rwose kugira ngo dufashe abakurikira ijuri ya Amerika.
Yego, abandi dushimira nimwe bw'inshuti bakunze mwariko muratwumviriza muherereye igani no ku isi. Yakoze Dieudonné Cubahiro yegeranije amajwi yacu yadufashe guhamagara abatandukanye muhinga bw'ivyuma na ingenieur bari bari kumwe kuri micro yari Diane Ninahaze n'abateguriye no ngenda bashikiriza muri sanga y'ino munsi mushaka kongera gusanga kuri wezi itatu. Akaburungu radio yacu VOA akaburungu com mwandanye kuryoherwa n'urutonde rw'ijwi rya Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda mukanya ibiganiro byacu bica bibandanye.